wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada Baydhabo ka daafurtay wajiga koowaad ee ololaha tallaalka cudurka dabaysha kaasoo loogu talagalay in la siiyo caruurta 5 sano ka yar furitaanka ololaha ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka maamulka degmada Baydhabo wakiilada kala socday hay'adaha UNICEF iyo WHO iyo marti sharaf kale isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Baydhabo Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed iyo Haaji Sheikh Shucayb oo ah madaxa horumarinta iyo wacyigelinta caafimaadka wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in talaalka ay ka faa'iideysan doonaan caruurta ka yar 5 sano
talaalkan yaani hadii Ilaahay Qur'aan naga ma ku dareermay leedahay degmadan oo Baydhabo sheeleediye Soomaaldan ku dareer gaaran hadda gaar ahaan Koonfur Galbeed een degmooyinka kulli yaa ku dareera yaa meelna ku bilaawada haya markaan way balasin ku baahaya nan walbo yaani oo ku tirsan tim kan way gali lahadii aan supervisor lahadii kulli way balin ku baaya umadaan yaani walaal in kitir gali si yaani oo macquul ah intii in deersi hadii Ilaahay Qur'aan nagada
waxa markaa waajibaada dadkan kormeeradii maadaama ay joogan dad badan oo kormeeraha oo ka imaaday maxallaha xamar ka imaaday dad badan oo maxallaha degmadii iyo dhamaan kormeerkii odhan inay la joogan in maadaama uu jiro dad badan oo maartay barakacayaashi ina maartay tiimka meesha tagayaan inaan falbar ku noqono haddii la yiraahdo oo aan gaarno 5 maalmood oo ololaha socdo
qaar ka mid ah wakiilada ka kala socday hay'adaha WHO iyo UNICEF ayaa iyaguna dhankooda ku baraarujiyay kooxaha fulinaya talaalka sida ugu wanaagsan ee loo gaari karo guryaha si loo wada talaalo caruurta
marka aan ku wadanahay marka in wax lidi sheegay wasaaradda caafimaadka inay wax idin sheegtay WHO inay wax idin sheegan UNICEF inay wax idin sheegan marqaatay ku yihiin marka lama rabo ilmaha diidan talaalka baa adan hooyo soo qadinin una gumaysiin kartid
gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Sheekh Ibraahin ayaa sheekay maamulahan in wasaaradda caafimaadka ay kala shaqeynayaan ololaha si bulshada ay uga faa'iideystaan talaalka loona ciribtiro cudurka dabaysha
maalana bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Baydhabo ka nool inay ku faa'iideystaan mayba muhiim yahay cudur mayba muhiim yahay talaalkan bulshadeen guud ahaan gaar ahaan ayaalka oo ku yar 5 sano marka maylana ku faa'iideysada wal u maalan walba teegan la helo ma ah waqti koobana iyabu ah ayaa la hele maylaha bulshada ka nool ee degmada Baydhabo inay ku faa'iideysadaan talaalka.